This is an MUT Radio podcast.
Sinaye uAyanda la ngaphakathi ezindlini zokusakaza ongumqeqeshi wevolleyball. Ayanda, ngibingelele siphinde sikwamukele emsakazweni eMuzi Radio.
Yabona njani?
Siyaphila njani, mam?
Siyaphila.
Siyabonga kakhulu ukusijoyina namhlanje kuMuzi Radio njengoba wazi ukuthi we celebrating Women's Month, so nje sizolibe sithathile abantu besifazane who are in leadership. Siyabonga kakhulu benathi namhlanje.
Ngibonga mina ukuba khona.
Right, Ayanda, for someone ongakwazi mhlambe njengoba beseshila ukuthi ucoach waseMuzi, mhlambe you just to tell us your background ukuthi ngabe ubani uAyanda, ngabe usukaphi, ngabe ufundani, utshele nje umlaleli ukuthi who is uAyanda Hadebe lo esinayo namhlanje studio.
Oh, okay, ngiqale ngifunda esikolweni sinethezekile combined school eJozini. Abana abaningi bayazi njengomhlabi yalingana. Yeah, ngibe ngidlala ivolleyball namanye ama sports ke akhona, but ivolleyball ilangizizwe ngisekhaya khona.
Yeah. Ungabe wayiqala nini mhlawumbe ivolleyball?
That was 2002.
Yine ya attract noma wathanda ukuthi baphose ibhola ukuthi ngene nami ngibone ukuthi
bona ama sports emanga.
Yabona
khona nasengana khona hook khona
yo ladies
soccer khona netball. Yile kudonsayo yathi nje mina.
Hayi
ngibe ivolleyball.
Bengithanda kakhulukazi ama sports angadlalwa abantu besifazane abaningi. Basically, I was the only female volleyball player along with ikarati engaqala ngayo, ngadlala ne hockey, ngadlala ne swimming. So I was the only female in my sports.
Oh wow, kushuthi nje isport into yakho noma into oyithandayo. Mhlawumbe do you believe that you have a talent kwisport noma nje ukholelwa ukutheni uyayithanda nje isport?
I do have a talent. I also have the passion of the sport.
All right. Nice. Wow. Mhlasimbe esports kuwe usibuka njengani usibuka as a career or it's just a talent? Because most yabuka ama talent amaningi owaqala edlala ibhola nangisini sibone lapha sendi sibonele ngo Hadebe lo wekhesa Chiefs fana bekile imanga izona.
Hayi gaphela ngi asikhohliwe siphe simkhumbuza umlaleli ukuthi asikhohliwe phela bafethu ukuthi shapa khosi shapa
na kanjani mina ngisande kubonga lapha ke unasengana u Brandon ngoba uyifixile i country uke wayifixile i country. So uqale nasengana uqale isports ama sports maningi ahlukahlukene.
Yes,
so as ama sports emaningi ehlukahlukene kwesinye isikhathi usukungazi ukuthi isports sizokubeka kuphi. So ngoba isports usibuka as a career noma it's just a hobby?
It's a career because njengamanje mningi iminyango ivulelekile especially bantu besifazane. It is also a talent ngoba ila siqala khona ingane esencane ukuyifundisa ijwayele isports ukuthi awufundi only ukusidlala isports, sikufundisa nangempilo as a whole.
All right. Mhlawumbe nje waqala nini ukuba ucoach noma yini le abayibona kuwe uyakwenza ukuthi ube ucoach? Mhlawumbe waqala high school uba ucoach wasufika vele la eMuthi usumpetha vele.
Ngaqala ngokudlala ngisesikoleni njoba bengishilo, and then I went to DUT University of Technology. I started sports management. And then from there I started coaching. Ngikhocha ikolo nje neighboring schools, and then from there I started taking my coaching classes. I didn't even know there's such thing until ngibe se university ngikufunde abroad ukuthi kwenzakalani ngama sports.
Wow, that is so profound.
Yeah.
That is of a great test.
Kuningi we learn every day, King. I mean, I didn't know that, but we learn every day. Kunezinto that we discover each and every day empilweni zethu. Mhlawumbe nje to be a coach means to be a leader and you're leading a team. What are the challenges that you face and how do you overcome them? Ithimi ingaka iningi abantu abaningi bonke bayahlupha benza nawo konke. As a woman, how do you overcome those challenges?
Maningi ama challenges especially my players. Because abanye njengokwazi kwami ngangidlala nje myself. So I know ukuthi abantu abaningi bathatha ukuba ifavorism uyabo, abantu abanye babone ngathi uthanda ubani kakhulu. Amanye ama challenges is equipment. As coaches siyadinga ama facilities ukuze sifundise kahle into esidinga ukuyifundisa. There are drills that we do, so ziningi izinto esizenzayo. And also it's coaching, especially in South Africa, ayigaga nakwa kakhulu. Yes, as coaches, we are underpaid. So, enye yama challenges esinawo lawo.
Sasenayeke nje yena uAyanda wakaGadebe we meet morning rush with myself uLondiwe kunene intokazi yamantimandi yale phansi enqutsi kwavula amehlo kwantombi uqoma ngegugu naye ke uKing Africa Mashimane sohlala insizwa sahle naye nje uAyanda celebrating women's month so we therefore embracing abantu besifazane who are in leadership mhlambe nje uAyanda sisaqhubeka nembuzo yethu what can you say noma yimapha amazwi encouraging words to umuntu wesifazane ofuna ukujoin isport
ngingasho ukuthi ukungapheli amandla yonke into i-struggle ngekuthola into kalula so ukugqugquzeleka nje ukunokuzazi ukuthi ufunani ekugcineni because mangabe ungazazi vele ukuthi ufunani ngekufike endawo
ngiqinisile yeah njengoba u-coach ke we-volleyball here at MUT let's say khona umlaleli nje olalele kakhulu oyithanda i-volleyball mhlawumbe nje mayefisa ukujoyina engenza kanjani
Ukungithinta ocingweni 076-386-6492 and also ukunaku WhatsApp ngekhona uyithinta yangifonela noma ngithinta ku WhatsApp ku Facebook uAyanda Gadebe uzongibona nje from DUT.
Oh, yeah.
Oh, cela usiphendela inamba ithi
076-386-6492.
Right again, nakanjani ke yena uAyanda lo khona la ngaphakathi emsakazweni wakhe MET Radio. Uyashina kanjani umuntu nesifiso sokuthi ube ngumdlali wevolleyball kwelinye lamalanga mhlasimbe iyona ndlela oyophumelela ngayo leyo esports nakanjani ke kusimple ungaxhumana naye lapha yakuyona inamba ethi 076-386-6642 ngikhole ukuthi ngiyibiza kahle namba. Right ke uyazi ke kunyanga yabantu besifazane njengomuntu osifazane imbokodo yazi imbokodo igayiye emuva igayiye phambili igayiye eceleni ikuphi mhlasimbe ongafisa ukusho nje kubantu besifazane
yeah njengoba celebrating inyanga yenu mhlambe hayi ku sport in anything
uzokukhuluma nge sport nje yini ongafisa ukusho nje kumuntu osifazane osezingeni lakho ngokukhula noma osengaphansi kwakho ngokwezinga lokukhula but umuntu osifazane onesifiso sokuba into ngelinye lamalanga ufisa ukuthini umuntu osifazane namhlanje
engakusho ukuthi umuntu osifazane kubalekile ukuziphatha kahle ngoba akekho umuntu okunakayo if uyinto ehamba imuka nomoya nje so ukuziphatha kahle nokuziqhenya ngobuwena njengomuntu waseAfrika nomuntu waseNingizimu Afrika so kubalekile ukuziphatha indlela oziphatha ngayo abantu noma bekubona bekuhalela bekufisa ukuba uwena so mangabe uyinto eka noma ubani nje akekho okunakayo so siphathene kahle nikhule lulalela abazali bakwethu kosami awu ngoba ifa intsha yethu iyafa ngokungalaleli asilaleleni ngoba indlela kuthiwa ngesiZulu ibuzwa kwabaphambili so ukuze wazi ukuthi uyapi ibuza kwabaphambili abantu abadala labo ekumele sibahloniphe insuku zonke
Wow, na kanjani ke?
Yaqhamuka imbokodo king. Acela ngathi siya kwenyinyanga. Acela.
Lalela, konke kunesikhatsi sa.
Acela, hey, yazi king. Ngiyathemba umlaleli uyangifakazela lapha khona ukuthi uking hlezi ngimtshena. Ngithi king siya enyangeni ebaluleke kakhulu. Inyanga yethu. Mhlawumbe nje sisiAyanda sesivalile sisivala interview yethu cela ushiye ama contact details wakho ukuthi ngabe utholakala phi for abantu mhlawumbe abafuna i-training konke lokho for e-sport.
All right, so on Monday to Friday, Emangosuthu campus. My number is 076-386-6492. WhatsApp, ngiyatholakala same number, and then also on Facebook, Ayanda Gadebe.
Umuntu engak inbox nje anytime uzophendula.
Yes.
Mhlasimbe likhona i-office onalo la ngaphakathi, mhlasimbe met mina ngifisa ukuyizela khona ngqo, mhlasimbe uyakuzama ukuthola ngikuthole efonini.
Angafika nase sports office aqhumane nobabuganyile noma no sisu nomkhosi athi ashare my details like khona then I'll contact them.
All right, siyabonga kakhulu ukusijoyina namhlanje. Ngiyathemba ukuthi abantu abaningi besifazane ba encouragekile noma ba inspireshekile ukuthi bakwazi ukuthi nabo be coach because ku very rare yazi ukuthi uthole u coach womuntu wesifazane especially ko volleyball. Mhlawumbe kukhona ko netball specifically vele kuba uyena umuntu wesifazane.
Yeah.
But nje kwi sports esimixayo most of the time kuba umuntu esis. Siyabonga kakhulu kuba nathi namhlanje. We wish you all the best.
Ubonga mina.
This is an MUT Radio podcast.